Downloaded from ilovezedmusic.com.
Mi amor, te amo. Oh baby, mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Hani, nishushe mabani. Ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Hey, mi amor. Nikuite jina gani baby? Hani, boo. Jina gani mahabuba azizi? Monamo, oh, monamo.
Kimamba on the beats. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Towote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge.
Nishushe mabali. Nigege, nigege. Mikoko tabani. Mi amor. Nikuite jina gani baby? Hanibu. Mon amor. Mi amor. Nikuite jina gani mahabuba?
ilovezedmusic.com.